ye yomukuta mulalu na wirinda boyagala le bali kuva nze katembo sinjifuna mumira gwenyumya naye tava mundabirwa nerebinuma mutima silina kwembegamba kumundabirwa emikwano jambula kundi yala ninengeri jembalabisa mpawa talikaba ense nkunyiga paka ndulida kaba mpawa talifirwa linda buyagala mungu lwali batwala mpawa talinyiga okumanya balabe bolina kulinnya madala mpawa talisinda wano kunsi buli omu alina ebimutwala amukamanya banziri bujja tasembere mikubijja kulirayo ka surprise wena ziri kabe kabajja kujja mukamanya banziri bujja tasembere mikubijja kulirayo ka surprise wena ziri kabe kabajja kujja nkusaba mpire mchenda onsobole okuwangala abazukulu mbesonga balabeko nga sinabakulambala sitasobola kukyebera oba ndupike wamami yanzaala obuzibu ayinza okwekanga yinza okumukubisa pressure nalwala kuba nyina ebinyuma olumu emalamu amaanyi aneneegumya mutima kuba nkimanyi najakola nze ne boosi olumu muvuma abakuzi batumalamu amaanyi tukolayo mba kyokka nesalale wajampola amukamanya banziri bujja tasembere mikubijja kulirayo ka surprise wena ziri kabe kabajja kujja mukamanya banziri bujja tasembere mikubijja kulirayo ka surprise wena ziri kabe kabajja kujja mukamanya banziri bujja tasembere mikubijja kulirayo ka surprise zereka kefraja kuja mukama nyambari mtasembere likuja kulia nuka surprise niwe nazereka jisa cha kuja
www.mp3ugandanmusic.com